Zipila kamnandi, yeah, yeah. Noma ngenasti ngoskipa imali sispende ngathi eyokugcina, yeah. Iphupho lami ubona izinja zami ziphila kamnandi, yeah, yeah. Noma ngenasti ngoskipa imali sispende ngathi eyokugcina, yeah. Oh yeah, sizowafeza lamaphupho uNkulunkulu khona, so afeza lamaphupho, oh yeah, sizo afeza lamaphupho uNkulunkulu khona, so afeza lamaphupho, oh yeah. Bazokhomba muzonotshwala masiphula phasi phethi khombe, ngatholakala ngamanana phansi ngithi nono, angisoze mvume nono. How could I lose when I came up from the bottom? They told me get 'em, I got 'em. I run my race, I don't change my pace for nobody. No problem, Dallas cool, and I'm a ganga. Moving like I'm a champlain, Pelas Vigelanas in my plan. Sebenzi talent and then can. Oh, bongu ngulu ngulu that I'm breathing. Shoot to pila guami has a reason. Hope you all lady resting in peace. When they kill me, I'm sure we gon' meet. Sheesh, bafunu mpaza mix. I'm not telling you bazo mpaba needs. That's why I'm getting a visa. Iku boni ami, uboni zinja zami zipila kamnandi. Zipila kamnandi, yeah, yeah. Noma ngenasti ngoskipa imali sispende ngathi eyokugcina, yeah. Oh yeah, sizowafeza lamaphupho uNkulunkulu khona, so afeza lamaphupho, oh yeah, yeah, yeah. Sizowafeza lamaphupho uNkulunkulu khona, so afeza.